Say shindulia, booty bounce, pocket chin shindulia. Come, come, baby, watch out, papa say papa and some come cold.
Don't you start keep out?
See your moja to your dog, man on a body, put some of an akaza go.
Mexican killer bow,
wakunga buna wapuza. Toki wadogo na mini ni takupuza. Sina la kusema ya mapicha ya wajuza. Na bad man, why see your shadow toka buza. Takupika uta iva ama good kuka.
Shindulia chin, shindulia chin. Shindulia, shindulia, shindulia chin.
Nashindulia down, nikishinda nashindulia up. Nashusha kwa chini tu, miguu naweka juu. Nashindulia mpaka saka kuikatike. Shindulia mpaka umeme katike. Shindulia, 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 shindulia. Baimepata mkandarasi, inavyojengwa kwa mwendo kasi. Shindulia kama zege kwa karai. Shindulia kama simenti nadai. Shindulia jambu wa zege hailai. Shindulia kulitofalia nadai. Shindulia,
shindulia chin, shindulia chin. Shindulia, shindulia, shindulia chin. Shindulia chin, shindulia chin. Shindulia, shindulia, shindulia chin.
Shindulia chin, shindulia chin. Shindulia, shindulia, shindulia chin. Shindulia chin, shindulia chin. Shindulia, shindulia, shindulia chin.
Shindulia chin.